Yahaya Sura sappo e nayi, aya sappo e jowi, yaki cappanɗe tati e go'o. Alkawal garo Ruhu Allah. To on giɗiyam, on gaɗay ko mbimi ngaɗon. Mi toroto nyako mo dow, nden o hokkay on goɗɗum ballayɗum, joɗodoto ɗum e moɗon ha abada. Kanko woni Ruhu kollayɗum gonga. Yimɓe duniyaaru ndu jaɓata ɗum, ngam ɓe ngi'ata ɗum, ɓe anda ɗum. Amma onon on andi ɗum, ngam e ɗum wondi e moɗon, nden ɗum joɗoto nder moɗon. To mi dilli, mi alata on bo maraya en, mi so'oyto to moɗon. Yeso ɗo seɗɗa, duniyaaru ndu fuɗɗitata yi'ayam, amma onon on gi'ayyam, ngam e mi wodi yonki, onon ma on keɓay yonki. E nden ɗon nyalnde, on anday e mi nder nyako am, nden onon bo on nder am, min ma e mi nder moɗon. Ko moye jogiɗo ko mbimi ɗum waɗa, tokki ɗum, kanko woni giɗɗoyam. Fuu giɗɗoyam, nyako am yiɗaymo, nden min ma mi yiɗaymo, mi wanginanamo hoore am. Sey Yahuda, na Yahuda Iskariyoti, ƴami mo wi'i, Modibbo, ko waɗi cuɓuɗa wanginanki min hoore maɗa, na yimɓe duniyaaru? Yesu wi'imo, fuu giɗɗoyam, tokkay ekkitinol am. Nyaako am bo yiɗaymo, nden min e nyaako am min garayto maako, min joɗoɗo e maako. Ko moye mo yiɗayam bo tokkata ekkitinol am. Ekkitinol ngol nanɗon, na ɗumgol am, ɗumgol nyaako mo dow liloyɗoyam. Mi wi'on fuu ɗum joni nde gondumi e moɗon. Amma e woodi ballayɗum, wato Ruhu Allah, ɗum nyaako mo dow liloyta nder inde am. Ɗum ekkitinay on ko ɗume, ɗum siftoranay on fuu ko mbimi on. Jam woni ko aldumi on, jam am kokkumi on. Mi hokki on ɗum, naa no yimɓe duniyaaru kokkirta. To on alu ɓerɗe moɗon ganna, to on kulu. On nani mi wi'i, mi dillay, amma mi wartoway to moɗon. To on giɗiyam, on nanay belɗum, mi yahay to nyaako mo dow, ngam o ɓuriyam mangu. Mi wi'on ka joni ko ɗum waɗa, ngam to ɗum waɗi njaɓon ko mbimi. Mi neɓata e mi medda e moɗon, ngam laamiɗo duniyaaru ndu e wara. O wala bawɗe dow am. Amma dole yimɓe duniyaaru ndu anda e mi yiɗi nyaako mo dow, kadin e mi waɗa ko ɗume ko o wiyam mi waɗa. Umme dillen, alen wigeere nde'e. Allah Jomirawo, nder moƴƴere maɗa e yidde maɗa, e min toroma, hokkumin faamu e ma'ana ayaje maɗa ɗe min jangi ɗo'o, nden hokkumin bawɗe min tokko ko ekkitinɗa min nder wolde maɗa. Amin. Nder ayaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani, Annabi Isa waɗani tokkuɓe mo alkawal, lildoyki Ruhu Allah ngam wonda e maɓɓe. Annabi Isa ɓadake dilla ala tokkuɓe mo, so'o to Allah Jomirawo liloyɗo mo. Ngam non, almajiri en maako ko tokkuɓe mo, e ganni na seɗɗa, ngam o dillay o alaɓe. Ɗo'o en nani, Annabi Isa e andi tokkuɓe mo e ganni dow dilluki maako. Ngam non o wiɓe, mi dillata mi ala on bo maraya en. Mi toroto Allah Jomirawo lildowa e goɗɗo ballayɗo on, gondayɗo e moɗon ha abada, wato Ruhu Allah, ngam non to on gannu. Aya sappo e jowi, o wi'i, to on giɗiyam, on gaɗay ko mbimi ngaɗon. Ɗo'o, Annabi Isa e waggina tokkuɓe mo, to ni e ɓe giɗimo e gonga diga nder ɓerɗe maɓɓe. Haani ɓe ngaɗa ko o wiɓe, wato to ɓe ganna nder ɓerɗe maɓɓe, amma ɓe tokko fuu ko o wiɓe ɓe ngaɗa. Non ɓe keɓirta fukkunde ɓernde nder joɗnde maɓɓe, to e ɓe ngaɗa ko o wiɓe ɓe ngaɗa, to e ɓe tokka ekkitinol maako. En nani o wiɓe nder jangde meɗen to gaɗa, to on gannu, koole Allah, kolooɗon yam. E mo siftorana ɓe ko o wiɓe, to ɓe ala ɓerɗe maɓɓe metta. Ɓe koolo Allah, ɓe koolo mo, to ɓe ganna ngam o wi'i o dillay o alaɓe. gam to o dilli o lildowai ruhu Allah wanda e maɓɓe gam non to ɓe ganna. Aya sappo e jaweego'o yaaki sappo e jaweeɗiɗi, annabi Isa wi'i, mi toroto nyaako mo dow, ma'ana mi toroto Allah joomiraawo. O hokkay on goɗɗum ballayɗum, jooɗodoto ɗum e moɗon haa abada, kanko woni ruhu kollayɗum goonga. Yimɓe duuniyaaru ndu jaɓataa ɗum, gam ɓe ngi'ataa ɗum, ɓe anndaa ɗum. Ammaa onon on anndi ɗum, gam e ɗum wondi e moɗon, nden ɗum jooɗoto nder moɗon. Ɗo annabi Isa wi'i, gaɗa o dilli o so'ake to Allah joomiraawo, o toroto Allah joomiraawo lildowa ruhu muɗum gam wonda e tokkuɓe mo, sembiɗinaɓe, tokkinaɓe dow laawol Allah, holla ɓe goonga dow laawol Allah. Gam non to ɓe nganna gam o dillay o ala ɓe, o wi'i o alataaɓe bo maraaya en, o so'oytoto maɓɓe, o sembiɗinaɓe, nden o lilowai ruhu Allah jooɗo nder ɓerɗe maɓɓe wonda e maɓɓe haa abada. Amma o wi'i yimɓe duuniyaaru jaɓataa ruhu Allah, gam ɗume? Gam ɓe anndaa ɗum. Ma'ana yimɓe duuniyaaru ɗo woni yimɓe ɓe jaɓaayi, ko yimɓe ɓe koolaaki annabi Isa woni kisnooɓe. Ɓe jaɓataa ruhu Allah kollay ɗum ɓe goonga dow laawol Allah. Ammaa fuu kooliiɓe annabi Isa ruhu Allah jooɗoto nder ɓerɗe maɓɓe, ɓe paamay bo goonga dow Allah e laawol muuɗum. Aaya sappo e joweenay yaaki cappanɗe ɗiɗi, annabi Isa wi'i, yeeso ɗo seɗɗa, yimɓe duuniyaaru ndu fuɗɗitataa yi'ayam, ammaa onon on ngi'ayyam, gam emi woodi yonki, onon maa on keɓay yonki. E nden ɗon nyalnde on anday emi nder nyaako am, nden onon bo on nder am, min maa emi nder mooɗon. Ma'ana gaɗa mayde annabi Isa yimɓe duuniyaaru, waato yimɓe ɓe koolaaki mo, ɓe puɗɗitataa ɓe ngi'a mo kadi. Ammaa almaajiri en maako ko tokkuɓe mo, ɓe puɗɗitay ɓe ngi'a mo gite e gite, gaɗa o ummake diga mayde. O wi'i gam emi woodi yonki, onon maa on keɓay yonki. Ma'ana annabi Isa e wondi yonki haa abada, tokkuɓe mo ma keɓay yonki ki haa abada. Ma'ana ɓe keɓay yonki tabitittooki nder aljanna ɗum haa abada. O ɗawti wiiki, e nden ɗon nyalnde on anday emi nder nyaako am, nden onon bo on nder am, min maa emi nder mooɗon. Ma'ana nyalnde annabi Isa ummi diga mayde, o wangini hoore maako to tokkuɓe mo, nyannan ɓe paamata lallay emo woodi yonki. Gam non nyalnde ɓe ngi'imo gaɗa o ummake diga mayde maako, ɓe tabbitinta ko o wi'ata ɓe ɗum goonga. Aaya cappanɗe ɗiɗi e go'o yaaki cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi, Isa almasihu ɗawti wiiki, ko moye jogiiɗo ko mbiimi ɗum waɗa tokki ɗum, kanko woni giɗɗoyam. Fuu giɗɗoyam nyaako am yiɗaymo, nden min maa mi yiɗaymo, mi wanginanamo hoore am. Sey Yahuuda, naa Yahuuda Iskariyoti, ƴamimo wi'i, Moodibbo, ko waɗi cuɓuɗaa wanginanki min hoore maaɗa naa yimɓe duuniyaaru? Ɗo annabi Isa ɗawti wiiki, fuu giɗɗo mo jogoto ekkitinol maako boɗɗum, nden bo waɗay ko o wi'i. Ɗum tabbitinta lallay tokkuɓe annabi Isa e ngiɗi mo, waato to e ɓe ngaɗa ko o ekkitini ɓe. Tokkaaki annabi Isa naa e honduko tan, sey e laawol waɗuki ko o wi'i, ko ko o ekkitini. Hanjum waɗi o wi'i, ko moye jogiiɗo ko mbiimi ɗum waɗa tokki ɗum, kanko woni giɗɗoyam. Gam non enen tokkuɓe annabi Isa, to en giɗimo e goonga, sey ngaɗen ko o wi'i en ngaɗen. Allah hokka en bawɗe tokkuki ko waɗuki ko annabi Isa ekkitini en. Amin. Annabi Isa ɗawti wiiki ɗo, fuu giɗɗo ɗum, Allah joomiraawo yiɗaymo. Nden annabi Isa wi'i, mi wanginanaymo hoore am, ma'ana mi waɗay o andayam boɗɗum, e luggudum der bernde mako. Sey Yahuda, amma na un Yahuda Iskarioti kokkitirdo annabi Isa, yami mo wi'i, Modibbo, ko wadi cukuda wanginanki min hore mada na yimbe duniyaru. Aya chappande didi etati, yaki chappande didi enayi. Annabi Isa noti wi'imo, fujitdo yam, tokkay ekitinol am, nyako am boyidaymo, den min e nyako am, min garay to mako, min jodo do e mako. Ko moye mo yidayam bo, tokkata ekitinol am, ekitinol ngol nandun, na dumgol am, dumgol nyako mo daw liloydayam. Do, Yahuda, e yama annabi Isa, ko wadi o subi wanginki hore mako to mabbe, na yimbe koribe. Se annabi Isa holli mo do, o wadata yimbe dole tokkamo. Amma fu giddo mo, tokkay ekitinol mako. Den alla e hore mudum, yiday on don neddo. Den bo alla jomirawo nder bawde mudum, lilay ruhu mudum, wara jodo nder bernde neddo on don. Gamnon, fu cubudo wadako alla yidi. Tokki annabi Isa, alla jomirawo lilay ruhu mudum nder neddo on don. Annabi Isa dawti wiki. Ekitinol ngol nandon emi ekitina on, na un ekitinol am, dum ngol nyako mo daw liloyde am. Maana, ekitinol annabi Isa, ekitinol alla jomirawo liloyde mo. Gamnon, fu ganyudo ekitinol annabi Isa, wanyi ekitinol alla ehore mu dum liloyde mo. Bandirawo am, se pama do wiki, to awanyi ko annabi Isa wido. Awanyi ko alla e hore mudum wi'i. Aya chappande didi e jowi, yaki chappande didi e jowego. Isa al-Masihu dawti wiki. Mi wi'on fudum joni nde gondum ye modun. Amma e wodi ballaydum, wato ruhu alla, dum nyako modaw liloyta nder inde am. Dum ekitinay on kodume, dum siptoranay on fuko mbimi on. Do. Annabi Isa e wiabe, fuko hani be pama ko o dilla o alabe. O wi, mi wiwan fudum joni de gondum ye modun, gam pamon fu ekitinol ngol ekitinay mi on, na ungol am, amma ungol alla jomirawo e hore mudum, gam non se njabon, tokkodun. Aya chappande didi e jewego, annabi Isa wi tokkube mo. Amma e wodi ballaydum wato ruhu alla dum nyako mo daw liloyta nder inde am dum ekitinay on ko dume dum siptoranay on fu ko mbimi on do annabi Isa e dawta famtinki tokkube mo dow kugal ngal ruhu alla warta huwa nder mabbe e battudi mako o wi gada mi dilli alla lildo ay ruhu mudum nder modon o ekitinay on ko dume den bo o siptoranay on fuko ekitinimi on gam non ko to on paamaay ko bi'aymi on joni to on gannu yeso do ruhu alla jomirawo famtinay on fuko bi'imi on dum bo wallay on siptoron fuko ekitinimi on gam gadon ko bi'imi on bononno annabi Isa wadi alkawal alla lildo ay ruhu mudum der tokkube mo joddo e mabbe battudi mako ruhu alla bo ekitinay fu tokkube annabi Isa gonga dow lawol alla nombo dum sembidinay holare mabbe gam non ruhu alla e dombo modibbo to meden e dum ekitina en dow lawol alla e dum holla en gonga dow lawol alla e dum walla en bo tokkoden lawol alla e dum holla en fi kallu dum dum gadden dum woda yeso alla dum bo walla en tuben jaben gonga alla der berde meden e dum ekitina en ko dum e dow lawol alla e dum bo walla en siptoren fu ko ekitiden der walde alla gam tokkoden dum e dum walla en jodo den jonde labde yeso alla non ma e dum walla en gadden ko alla yidi der jonde meden e dum walla en kenden gonga e fewre. E dum bo sembidina en, dum holla en ko haani ngaden e ko haana ngaden. Gam non, Ruhu Allah e don bo balloto meden. Ruhu Allah e don bo kokko en shawari nder jonde meden. Annabi Isa wi tokkube mo, ko to be paama e ko o wiyata be. Ruhu Allah warai ekkitina be. Ruhu Allah warai siftorana be fu ko o wiyata be. Non enen ma hande, to en nani ko Allah wiyata en nder walde mudum, ko to en paama e dum don e don. Sharel e wara, Ruhu Allah ekkitinai en. Ruhu Allah hokkai en faamu dow ko nanɗen nder walde Allah. Aya chappande ɗiɗi e joweeɗiɗi, Isa Almasihu wi'i, jam woni ko aldumi on, jam am kokkumi on. Mi hokki on ɗum naano yimɓe duuniyaaru kokkirta. To on alu ɓerɗe moɗon ganna, to on kulu. Ɗo, Annabi Isa e hokka tokkuɓe mo joonde jam nder ɓerɗe maɓɓe. O wi'i, jam aldumi on, jam am kokkumi on, naano yimɓe duuniyaaru kokkirta jam kokkirmi on. No joonde jam iri nde Annabi Isa hokkata, feerotiri e iri nde yimɓe duuniyaaru hokkata? Ɗume maane woni joonde jam? To yimɓe duuniyaaru, joonde jam woni shiya hawre, waato yimɓe jooɗi jam, fitina wala, hawre wala. A laggirai to njiɗɗa, a jooɗoto to njiɗɗa, jemma ko nyalooma a yahay to njiɗɗa. To woɓɓe bo joonde jam woni to neɗɗo e woodi njawdi, to neɗɗo e nyaama belɗum e yara belɗum, hanjum woni joonde jam to maɓɓe. Ammaa ɗo, Annabi Isa wi'i, joonde jam am kokkumi on, naano yimɓe duuniyaaru kokkirta kokkirmi on. Joonde jamde Annabi Isa hokkata e feerotiri e iri joonde jamde nyumeten nder ɓerɗe meɗen. Joonde jamde Annabi Isa hokkata ɗo haire woni joonde jam hakkunde ɓii Adama e Allah joomiraawo taguɗo ɗum. Gam hakke ɗe ɓii Adama waɗi waddi shiya narral hakkunde muɗum e Allah. Ton nder ɓernde ɓii Adama e woodi shiya fukkude ɓernde nder muɗum, gam hakke ɗe ngaɗɗen waɗi kulol kiita Allah nder ɓerɗe meɗen. Gam non Annabi Isa e wi'a ɗo, fuu kooliiɗo mo, hanko woni mo Allah liloyi gam hisnuki ɗum diga hakke e kiita Allah garay ka nyalde jaango, se ko wala o heɓay joonde jam hakkunde maako e Allah, o heɓay joonde jam nder ɓernde maako. Gam non koo moye ɓii Adama nyumuɗo maayay, lallay e hula kiita Allah nder ɓernde muɗum. Walaa bo baawayɗo hisnuki ɓii Adama diga kiita Allah, sey Annabi Isa mo Allah e hoore muɗum waɗi gam hisna ɓii Adama diga kanɗon kiita. Gam non fuu kooliiɗo Annabi Isa heɓay kisndam diga hakke e kiita Allah garay ka nyalde jaango. Non bo Annabi Isa hokkirta neɗɗo joonde jam nder ɓernde muɗum, gam Annabi Isa e narra ɓii Adama e Allah joomiraawo. Gam Allah e hoore muɗum suɓi waɗi non, waɗi Annabi Isa warti laawol gam narra ɓii Adama e Allah joomiraawo. Gam non no neɗɗo mariri njawdi fuu, no neɗɗo mariri ilmu fuu, to o hoolaaki Annabi Isa woni kisnoomo diga hakke e kiita Allah garay ka nyalde jaango, lallay emo woodi shiya joonde jam nder ɓernde maako. Koo nde a yi'ay emo jala, emo welwelta, ammaa ton nder ɓernde maako e woodi shiya joonde jam hakkunde maako e Allah, gam o narraa e Allah, gam bo o hoolaaki Annabi Isa narroomo e Allah joomiraawo. Gam non Annabi Isa wi'i ɗo, joonde jam aldumi on, joonde jam am kokkaymi on, naano yimɓe duuniyaaru kokkirta. Bandiraawo am, a jaɓii joonde jam nde Annabi Isa hokkatama hakkunde maaɗa e Allah? Fuu mo jaɓaayi joonde jam nde Allah joomiraawo hokkata e laawol Annabi Isa, lallay emo horarii torra nder ɓernde maako. gam e wodi kulol maide e kiita Allah nder bernde mako. Amma fu koliibe annabi Isa jabube jonde jamde annabi Isa hokkata hakkunde Allah e neddo wala kulol kiita Allah nder bernde mako. Gam ko o mayi o nattata kiita Allah ko hiite jahannama. Amma fu be jabaay jodde jam de annabi Isa hokkata bi Adama e wodi kulol kiita Allah e nattuki hiite jahannama nder berde mabbe. Aya chappande didi e joweetati yaaki chappande tati e go'o. Annabi Isa wi tokkube mo, on nani mi wi'i, mi dillai, amma mi wartowai to modon. To on gidiyam, on nanai beldum, mi yahai to nyako ammo dow, gam o uriyam mangu. Mi wiwan ka joniko dum wada, gam to dum wadi, njabon kombimi. Mi nebata e mi medda e modon, gam lami do duniyaru ndu e wara, o wala baute dow am. Amma dole imbe duniyaru ndu ande e midi nyako mo dow, kadin e mi wada ko dume ko o wiyam mi wada. Umme ndillen. Alen wigere ndee. Annabi Isa heenyitiri ayaje de e wiki gada maide mako, o ummoto diga maide, o wangina hore mako to mabbe, bengi amo gite e gite, den o so'oto to Allah jomirawo liloidomo. Gamnon, to e bengidimo, to e betokkimo e gonga, benana belum e seyo e welwelo, gam o so'oto to Allah jomirawo. Kambe ma nyande go be gonda e ma ko nder laamu Allah ko bo nder wuro Allah wato aljanna. Gam non to be ganna, amma be nana beldum e seyo e welwelo. Gam be kebi jonde jam hakkunde mabbe e Allah, be kebi narral e Allah. Gam non to be ganna, to be kula kiita Allah kadi, gam be tokki laawol ngol Allah e hore mudum siri, gam hisnuki be diga hakke mabbe e kiita garaika nyalde jangu. O wiibe, mi nebata e mi medda e modon, gam laami do duniyaru ndu e wara, o wala bo bawde dow am. Laami do duniyaru do wani, sheitan. Gam sheitan e laami berde yimbe, e mo wada be ngada ko Allah yida. Amma sheitan meda e kyoiriki annabi Isa wada ko Allah yida ko bo wada hakki. Hanjum wadi annabi Isa wi do, o wala bawde dow mako. Gam annabi Isa medayi waduki hakke. E non bo Allah hokki mo bawde hisniki enen bi Adama be hakke. Gam wala bi Adama mo hakke baway do hisna goddo mo hakke. Sey ni annabi Isa mo hedaki waduki hakke, hanko woni mo Allah wadi warti lawol ngol o hisnirta bi Adama diga hakke yaaki wuro mako ko bo aljanna. Bandirawo am, sheidan e laamo duniyaru ndu e laawol waduki be be ganya ko Allah wadi gam mabbe. A jabi ko Allah wadanima e laawol annabi Isa gam kisa diga hakke mada, ko bo a wanya dum. To a wanya ko Allah wadi gam hisniki ma, se pama wiki, sheidan e laamo bernde mada. Amma to a jabi ko Allah wadanima barka annabi Isa, a wada ko Allah yidi, a tokki laawol Allah, to Allah laamo to ma. Gam non bandirawo am, se kama hore mada, umwe laamo to ma joni ton tongonda. Alla laamo to ma, kobo laami do duniyaru ndu wato sheitan. Alla tautana en faamu ma ana ayaje de nder perde meden. Amin.